VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Kuri internet twumvikanira kuri www.radioyacu.voa.com. Ikaze rero nshuti mwese muduteze amatwi mu kiganiro muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umunyarwanda Rubens Mukunzi wigeze kumenyekana cyane mu Rwanda akora umwuga w'itangazamakuru, akomeje gutera imbere muri uwo mwuga ariko noneho awukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Mukunzi wamenyekanye cyane yitwa Mr. Bean mu biganiro kuri Radio DC yo mu Rwanda. Ubu ayobora ikinyamakuru Caribou News cyandikirwa i Buffalo, aho ni muri Leta ya New York. Iki kinyamakuru cye gifasha abimukira n'impunzi zinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Mukunzi Rubens niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri Sanga. Bwana Mukunzi Rubens, ikaze mu kiganiro muri Sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Dirwema, urakoze kumva ikaze, kandi reka ndamutse n'aba inyarwanda n'abandi babashije kumenya mu gihe nakoraga mu itangazamakuru mu Rwanda. Urakoze cyane.
Ese igihe wakoraga iryo tangazamakuru abantu benshi bari bakuzi nka Mr. Bean. Mr. Bean byasha kuki wahisemo iryo zina rya Mr. Bean?
Izina rya Mr. Bean ntabwo ari izina navuga ko nahisemo igihe nakoraga mu itangazamakuru mu Rwanda. Ni izina, ubundi izina rya Mr. Bean ni izina rizwi ku mukinnyi w'amafilimi Aaron Thompson, akaba ari umwongereza ukina amafilimi asekeje. Mu gihe rero nari ndi kurangiza amashuri yisumbuye i Kigali, mwize mu ishuri ry'abayisilamu ryitwa CSK, niho narangirije ibijyanye no kwiga indimi. Nakundaga gukina ibijyanye na komedi mu mashuri, abizi ko hari igihe abanyeshuri bategura ibirori bitandukanye, nakinaga rero komedi, noneho abanyeshuri bakangereranya na Mr. Bean bakundaga kureba mu mafilimi, batangira no kuma ako kabyiniro ka Mr. Bean. Noneho izina rifata gutyo. Nagiye rero umwuga w'itangazamakuru kuri radio mu mwaka w'2005 ngo nijeraga kuri Radio DC. Icyo gihe cyari kigezweho cyane mu banyamakuru bakoraga ibiganiro bitandukanye kuri radio, babaga bafite amazina mashashe nyine y'utubyiniro kugira ngo babashe kuryoshya ibiganiro kimwe n'ababakurikira. Nanze rero kujya kure kubera ko n'ubundi abanyeshuri cyangwa se abantu bari bazi nyina komedi bakunda gukoresha Mr. Bean, ndavuga nti nzajya nkoresha izina rya Mr. Bean. Nuko izina rya Mr. Bean navuga ko ryaje cyane cyane ko n'ibiganiro natangiye nkora kuri radio akenshi byabaga ari ibiganiro byigisha ariko harimo no gusetsa. Noneho rero bakumva uko gusetsa bikajyana n'izina rya Mr. Bean, nuko nabisobanura.
Ubwo ntago byakugiragaho ingaruka cyane cyane mu kazi kawe k'itangazamakuru, abantu ntibagufate nk'umuntu uri seriye kubera ko wenda bazi ko uri umunyarwenya?
Rimwe na rimwe byashoboraga kubaho, ariko umugabo w'itangazamakuru nawe winjiyemo nk'ukunda ku buryo bitashoboraga kuntera ikibazo. Abantu bari banzi nka Mukunzi Rubesi, bamburaga nka Mukunzi Rubesi. Noneho abashoboraga kunyumva kuri radio byashobokaga ko wa mugani uko wumva ntera urwenya kuri radio bashobora kumfata ko n'umunzi zisanzwe cyangwa se umunzi mu busanzwe ariko biba bimeze. Ariko navuga ko iri zina nta kintu ryamuhungabanyije na gito, ahubwo abantu bagezeho izina ryanjye aryo rya Rubens Mukunzi basa n'abaryibagiwe, ugasanga n'abavandimwe cyangwa se inshuti abo twiganye mu mashuri abanza, ayisumbuye cyangwa se na kaminuza, ugasanga banyitirira aka kabyiniro ka Mr. Bean kuko niryo zina ryari rizwi cyane.
Aho ni mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, ariko aho ugereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragaragara ko akazi k'itangazamakuru wagakomeje ushinga ikinyamakuru Caribou News. Tubwire imvo n'imvano y'ikinyamakuru Caribou News.
mbere yuko ninjira kumva n'imvano y'ikinyamakuru Karibu News, reka nibutse ko uretse gukora kuri Radio Disney FM n'ikinyamakuru Oasis Gazette. Iki kinyamakuru ni ikinyamakuru ushize mu mwaka w'2009 mu Rwanda, kikaba cyari ikinyamakuru kivuga kuri gahunda zitandukanye z'uburezi. Cyari ikinyamakuru cyajyaga mu mashuri atandukanye yisumbuye rimwe na rimwe na za kaminuza, cyane cyane ko wasangaga muri ibyo bihe mu Rwanda ibinyamakuru byafungurwaga kenshi byabaga byibanda kuri politiki. Noneho jyewe icyo gihe rero nza kugeraho ndavuga nti reka ntagize ikinyamakuru cyitwa Oasis ariko kizibanda kuri gahunda z'uburezi. Iki kinyamakuru nacyo navuga ko gifitanye isano n'igihe nigaga mu mashuri yisumbuye kuri Seska i Nyamirambo, kuko icyo gihe tukiri batoya nagize initiative hamwe n'abanyeshuri twiganaga mu bijyanye n'indimi. Noneho ndavuga nti reka mwese twishyiraho akanyamakuru. Aho kanyamakuru rero twakandikaga ku mpapuro zisanzwe, twandikishije intoki, tukakandika mu ndimi zitandukanye, mu Kinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza nizo twakoreshaga. Hanyuma noneho no kuba kuri iryo shuri kwari ku ishuri ry'Abayisilamu, rimwe na rimwe hari abanyeshuri bashoboraga kuba bakwandika n'inkuru mu Cyarabu. Twayimenyerezaga umwuga w'itangazamakuru kuko twumvaga tuwukunze tukiri batoya. Noneho rero iki kinyamakuru maze kurangiza amashuri yisumbuye nije mu mwuga w'itangazamakuru, cyakomeje kugenda kingarukaho cyane. Ngatekereza ikintu nakora gitandukanye n'ibyo abandi bakora mu bijyanye n'itangazamakuru. Nza gutangira icyo kinyamakuru Oasis Gazette cyatangiye mu mwaka w'2009, ariko aho ngere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu ntabwo kigikora. Reka ngaruke ku mvo n'imvano ya Karibu News. Karibu News nayitangiye ku tekerezo navuga ko kiva ku miterere ituruka ku ubimukira n'impunzi binjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nije hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2013 umwimukira, kimwe n'uko n'abandi bantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye ku isi baza bagatangira ubuzima bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo winjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari usanzwe mu buzima busanzwe mu gihugu cyawe, akenshi uba ufite icyo nakwita ambition cyangwa se ibyifuzo, uvuga uti indoto uti numva nagera kuri iki. Ariko abenshi iyo bakihagera bigaragara ko izo ndoto ntabwo ziba zishobora guhita zikunda. Nageze rero mwaka w'2013 byari ibintu bitanyoroheye, kuko ibintu byangoye bya mbere harimo ururimi. Mu Rwanda nashaka gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswayire, Igifaransa, ariko navuga ko ntari mfite ubumenyi bwimbitse mu rurimi rw'Icyongereza. Kandi ngira ngo urabizi ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakoreshwa ururimi rw'Icyongereza cyane, yenda hakazamo zinzima ariko usanga zidafite imbaraga. Ibi rero byarangoye cyane gutangira ubuzima bwanjye muri Leta ya New York natangiriyemo ubuzima, kuko ibintu byose wabona akazi uzakenera kuvuga ururimi, wajya kwa muganga ugakenera gukoresha ururimi, wajya muri basi, serivisi zose wakwifuza ururimi nirwo rwa mbere.
No muri butike.
Yego, no muri butike. Urakoze. Iyi mbogamizi rero y'ururimi cyangwa barrier language niyo ya mbere, nicyo kintu cya mbere cyatumye ntekereza kuba nakora ikinyamakuru Karibu. Iri ngiri rikagendana no kuba mu bihugu duturukamo tuva hirya no hino ku isi. Ngewe ndavuye mu Rwanda, hari abavuye mu bihugu bindi bya Afurika, Sudani, ibihugu bitandukanye, hari abava ku migabane ya Aziya, muri za Iraki. Iki gihugu gituwe n'abantu b'amoko yose.
Ni igihugu cy'abimukira.
Abantu kubinjira muri Amerika babasha gusohoka gute mu buzima busanzwe uhere kuri za mbogamizi z'ururimi? Ese abantu babasha kubona amakuru ajyanye n'ibibera aho batuye? Urugero rero rw'aho ntuye mu mujyi wa Buffalo ni muri Leta ya New York, usanga uretse ururimi rw'Icyongereza gikoreshwa na bene gihugu cyangwa se bakavukire, usanga byibuze hari indimi zigera ku ijana zikoreshwa n'abandi bantu babimukira cyangwa se impunzi. Ngira ngo edirwe murumva ko ikintu cyari ikibazo, indimi ijana mu gihe mu Rwanda bizi ko bikoresha ururimi rumwe rw'Ikinyarwanda. Iyi mbogamizi rero ishingiye ku rurimi niyo yatumye ishinga Karibu mu mwaka w'2015. Intego yanjye ikaba yari ukugira ngo ababimukira n'impunzi babashe kubona amakuru atandukanye atandukanye ajyanye n'ibyo yaho aho baba ibihabera ni ibihe. Iyo winjiye mu gihugu nka Leta Zunze za Amerika, igihugu cyateye imbere ku isi, uvuye mu bihugu bitari byateye imbere bitandukanye biri ku isi, hari byinshi ushaka kumenya. Nabona gute akazi, nabona gute inzu, umwana wanjye yajya gute ku ishuri, ese mu gihe nagiye ku kazi niye nasiga umwana wanjye, hano hari serivisi zishinzwe gusigara n'abana mu gihe ababyeyi bagiye ku kazi, ibyo bita daycare. Ese ni hehe nagura igikoresho iki n'iki, ni hehe nakoresha, mbese mfata karibu nk'uburyo bwo gufasha ababiri mu kinda n'impunzi binjira muri iki gihugu. Ariko karibu niyaba umwihariko kwimukira n'impunzi gusa, ahubwo ibikiraro mu guhuza abimukira n'impunzi n'abenegihugu bahano, kuko nabo hari serivisi zitandukanye bakenera mu bimukira, hari ibikorwa bitandukanye byinjiza amafaranga biva muri abo bimukira n'impunzi. Ese ni gute karibu yaba ikiraro? Navuga muri make ko ari yo mpamvu yatumye nshinga karibu, yenda mu magambo avunaguye.
Ese iki kinyamakuru cyawe gisohoka kangahe? Umaze kugera kuri nimero ya kangahe ubu ngo?
Ubu ngubu tuvugana ahangaha mfite nimero ya 16. Nimero ya 16 ni ukuvuga ko twatangiye mu kwezi kwa karindwi umwaka washize, dusohoka ubundi buri byumweru bibiri, noneho tugasohora kopi byibuze 5,000. Iyo ugereranyije n'umubare w'abantu bakeneye iki kinyamakuru, umubare w'5,000 uracyari mutoya cyane. Ikindi ni uko no mu byumweru bibiri bishobotse yenda twazajya dusohoka yenda nka buri kimwe, ariko hari gahunda zirambuye tuteganya mu rwego rwo kongera imbaraga iki kinyamakuru.
Usibye gukora gutangiza ikinyamakuru cyangwa se no kwinjira mu itangazamakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ibintu bitoroshye cyane kuko itangazamakuru rya hano risa nkaho rimaze kugira ku ntera ikomeye cyane. Nk'umwimukira kugira ngo ushobore kwinjira muri uwo mwuga bikagorana cyane. Ese ni ibintu byakoroheye?
Edirwe manda kubwiza ukuri, ntabwo ari ibintu byanyoroheye. Areshi nahaye igitekerezo mbabwira ntese ko numva mu buzima bwanjye nakuze nkunda itangazamakuru, nakoze itangazamakuru. N'umuntu atazajya mu gihe nazaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, numvaga ko bishoboka ko nzajya mu itangazamakuru. Ntabwo nigiraga ntekereza ko natangiza igitangazamakuru. Uko bivuga rero nibyo, ntabwo gusubira mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa se kwinjira mu itangazamakuru rya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoroshye. Ibi rero mbikesha gutinyuka, mbikesha gutekereza ntucike intege, mbikesha kumva buri gihe hari ikintu ukunze kandi ukumva ugomba kukigeraho. Ntabwo byanyoroheye kuko ndabyibuka ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 ntangira kugira iki gitekerezo. Nta nubwo nari nzi uburyo bwo gutangiza ikinyamakuru. Duhereye ku rugero rwo gutangiza ikinyamakuru yenda nko mu Rwanda, usanga hari inzego zitandukanye ugomba kubanza kunyuramo, ugasanga n'ibisobanuro rw'ikinyamakuru, umurongo uzagenderaho. Hari ibibazo byinshi biba bigomba kubazwa, hari n'ibyangombwa ugomba gutanga kugira ngo ubanze gutangiza ikinyamakuru. Kewe rero nta gihe nari maze hano muri Amerika, nari maze imyaka igeze kuri 2, noneho nta nubwo nari nzi uburyo ibyo bintu bigenda. Nifashishije rero abantu batandukanye bari mu nzego z'itangazamakuru, nanashimira cyane bamwe mu bantu bakora mu bijyanye n'itangazamakuru mu mujyi wa Buffalo. Ndabegera nkazajya mbabaza ese ko mbona ndimo soma iki kinyamakuru, hano iki kinyamakuru gitangira gute, ibisabwa ni ibihe. Abantu bagerageza kumfasha, bagerageza kumfasha, banyereka inzira. Ariko rero abantu bakaba banibaza bati se ya muhungu afite amafaranga, afite ubushobozi bwo kuba kuko yatangiza ikinyamakuru? Nibyo kuko byari bigoye, cyane cyane ko navuga ko urabizi ko gusohora ikinyamakuru birahenze, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko ntabwo yashitse intege kuko numvaga ko byanze bikunze ngomba kugera ku ntego. Uretse rero abantu batandukanye bakora mu nzego z'itangazamakuru, nanifashishije abantu batandukanye bari mu nzego zo gukora business. Abangaba barafashije ku buryo nongera gushimira cyane by'umwihariko umuryango udaharanira inyungu witwa Westminster Economic Development Initiative, yitwa mu magambo ahinye WID, ikaba ikora mu gace ka Buffalo. Aba bantu barafashije cyane kuko bwa mbere njyana igitekerezo nabwiye nti mwabantu mwe nari mu Rwanda nakoze umwuga w'itangazamakuru nigeze no kugira ikinyamakuru cyanjye ariko mfite indoto zo kuba nakora ikinyamakuru abo rero bakambwira bati icyo kinyamakuru uzanye ni ikinyamakuru ki ikintu kidasanzwe uzanye ni iki narabasobanurira rero mbabwira ko njyewe nzanye umurongo mushya wo gukora ikinyamakuru kibanza ku buzima bwabimukira n'impunzi binjira muri Amerika ariko kikabahuza n'abenegihugu bakibyumva bumvise ari ikintu kidasanzwe kuko iki gitekerezo navuga ko kugeza uyu munsi muri Amerika niba ntibeshye cyangwa se reka mvuge muri Leta ya New York iki gitekerezo ndavuga ko ariyo wari ubashije gutinyuka nakizana aba bantu rero bawisa Minister Economic Development Initiative baramfashije noneho turicara turareba noneho tubyishyuza mu rwego rwa bizinesi nubwo njyewe numvaga uburyo byazagenda mu rwego rw'itangazamakuru noneho turavuga tuti ese ikinyamakuru cyakwinjiza gute amafaranga ese ikinyamakuru cyagira akamaro ku minute gute barafashije rero ngeho ndagitangira ntabwo ari ibintu byari byoroshye
bwana mukunzi turagushimiye cyane ariko dufite n'abantu hirya no hino ku isi barimo guhamagara bifuza gutanga ibitekerezo muri kino kiganiro muri sanga cya none kuri telefoni turi kumwe na Jean Marie mwiriwe neza
ndabumva mwiriwe neza
ego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mbo maza mundamukize umutumire
arakumva
mbo nagira manje ndamushimire ko yarafashe icyumviro cyiza vraiment kirashimishije ahubwo namusaba ko yashishikara atera imbere nanone ntacyo ntangaza kirimwo halo
ndakumva turakumva
kuko abanyarwanda nyine bateye imbere mu bwenge yokwigisha n'abarundi bagenzi bacu gushya ubwenge mu bintu nk'izo akabona ko impunzi n'aba bantu nk'abandi bagashinga itangazamakuru kugira ngo ryite ku buzima bwabo nabo batere imbere urakoze
cyane Jean Marie kuri telefoni kandi turi kumwe na James mwiriwe neza
halo
mwiriwe
murakomeye
yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ego ndaramukije umutumire
arakumva
ama yatubwiye kuko kujyanye n'ibyo yagiye aracamo twabise yuko ari ibintu byiza cyane kuko Imana yamufashije agashika ku ntambwe ishimishije ama nagomba ndamwibarize mutumiri yavuze yuko ikinyamakuru cy'iyo gihuza abimukira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mubaza ati mbega bo bari abimukira bo mu bihugu byose cyangwa n'abanyarwanda gusa ama icyo kinyamakuru naho mutatubwiye neza ntimwadutomoreye nimba yuko cyo gisohoka kangahe mu ndwi cyanke abantu batari iyo bo kugira bagisome bo kironka gute mu mafite site ya internet ama kandi kabadusa no uhereza ko halo
ndakumva
murabona intambwe mushitse ko kuri iki gihe murazi iyo mwaciye niyo mwaje muva mu bamufise uwehe mugambi wo kugira ngo icyo kimenyesha makucanye iterekije imbere cyanke abimukira baronke agaciro aho muherereye hama akabazo sa n'umariza ko nagomba
James ubanza tumubuze kuri telefoni ariko turi kumwe na Eli mwiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cya
ndamukeswa mutumire
yarakumva
ego kwa mukunda bose no kwa kiye kwa kutukana kuri akiti saho yaratanze bakwa akabato naenda mu kintu shaka ndamubaze ko ndatanze ino muri Afrika bimenyesha makuru ndakunda kuvugwa neza ari wabo aho arabona yuko nabinya cyo cyo makuru kiwe kaba kivugwa ku kirisho ikindi nacyo ndashaka ndamubaze mu mbarizo yuko cyo kinyamakuru cyandika ku buzima bwari mu kira kusa icyo bacandika ni kuri muri sanwe cyo kwakwiza kandi kaba tukagata tunashaka ndamubaze kuba haragiye iyo iradiyo aratanzwe akorera radiyo nziza icyo barabimufashije mu kanyange gukora nko kugicicisha aho barangiriza ko nashaka ndamubaze uko azogaruka kuko twebwe twamukumbuye rwose nk'aho dusanzwe duherereye turekeranye rwose barakunda kumwumva radiyo nziza yogaruka tisonga tukamwumva murakoze
Urakoze cyane Rubens Mukunzi, sinzi niba ibyo bibazo bya Eli ubyumvishije neza.
Ibyo nabyumvise ariko uza kuza kumfasha kuzajya nyibutsa kuko bagiye bambaza ibibazo bitandukanye. Iyo ndawanyemera Edi ngatangira nsubiza ibibazo bimwe nabajijwe.
Yego.
Ku kibazo cyo kumenya niba ikinyamakuru, reka mbanushimire cyane aba bantu numva batakinyibuka mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, nanjye birushijeho kunshimisha. Ariko ku kijyanye no kumenya niba iki kinyamakuru cyandikira Abanyarwanda cyangwa senda n'Abarundi muri aka gace ndimo ka Bafaro, ntabwo iki kinyamakuru cyandikira Abanyarwanda gusa. Iki kinyamakuru cyandikira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye byo ku isi.
Ese cyandikwa mu ndimi zingahe?
Nk'ibyo nayingiye gusobanura. Uyu munsi mu mujyi wa Bafaro byibuze hinjira bimukira bagera ku 10,000 ku mwaka. Aba bantu bava ku migabane itandukanye ya Afurika, Aziya, ahantu hatandukanye ku isi, rero bakavuga n'indimi zitandukanye. Rero karibu igitekerezo ni ugufasha aba bantu kubona amakuru mu ndimi zitandukanye. Mu ndimi byibuze zikoreshwa mu mujyi wa Bafaro esheshatu za mbere hakoreshwa, birumvikana harimo wenda reka kuvuga Icyongereza kuko ikinyamakuru bwacyo gisohoka mu Cyongereza, ariko noneho inkuru tukazishyira mu ndimi zitandukanye zikoreshwa n'ababimukira. Muri Bafaro hakoreshwa cyane ururimi rw'icyo bita Spanish cyangwa se Ikispanyolo. Hakoreshwa cyane ururimi rwa Burumese, ni ururimi rukoreshwa n'abantu bavuye mu gihugu cya Buruma ni muri Aziya. Hagakoreshwa cyane ururimi rwa Nepali, abantu bava mu bihugu bya Nepali cyangwa se muri Aziya yo muri ibyo bice byo muri za Nepal. Hagakoreshwa ururimi rwa Karen, hagakoreshwa ururimi cyane rw'Igiswahili rukoreshwa n'abantu bavuye muri East Africa, muri ibihugu by'u Rwanda, Burundi, Congo n'ibindi bice. Hagakoreshwa cyane n'izindi ndimi zishobora kuza harimo nk'Igifaransa kidakoreshwa cyane. Noneho twafashe indimi zikoreshwa cyane dukurikije imibare y'ikigo bimwe mu bigo byakira abimukira n'impunzi binjira muri Bafaro, harimo nk'ikigo cyitwa International Institute. Mu mibare bafite bagaragaza mu ndimi eshatu zikoreshwa nizo twahisemo turavuga tuti tugiye kuzajya dutanga amakuru muri izo ndimi. Bivuga ko rero ntabwo dutanga amakuru ku Banyarwanda cyangwa se Abarundi gusa, nabo ariko bari mu murongo, ahubwo no mu Banyarwanda n'Abarundi harimo abagira initiative bakadufasha gukora amakuru. Ikindi amakuru dukora ntabwo yibanda ku buzima bw'impunzi gusa nk'uko wabitekereza. Aba bantu b'impunzi iyo binjiye muri Amerika bakeneye kumenya uburyo bwo gukora business. Ni urugero, tubaha amakuru yo kumenya gukora business, tubaha amakuru yo kumenya ni gute binjira mu buzima bw'ishuri, tubaha amakuru yo kumenya ni gute ibijyanye n'ubuzima cyane cyane gufasha nko mu bihugu tuvamo muri Afurika, usanga ubuzima cyangwa se ikirere gitandukanye cyane n'icyano muri Amerika. Ese mu bihe by'ubukonje twinjiramo nizihe ngaruka, ni gute twazirinda? Tubaha amakuru atandukanye. Hanyuma ku kibazo cyo kumenya ku bijyanye n'amikoro cyangwa se kwinjiza amafaranga, nibyo hari uwavuze ati usanga imikorere y'ibitangazamakuru akenshi kuri uyu munsi bigoye cyane cyane ko hajyaho n'uburyo bwa internet. Iki kinyamakuru ngishyiraho ni kinyamakuru nibutse kuvuga kinatangirwa ubuntu, yenda bishobora gutanga amakuru ku buryo burushijeho. Nari ngamije kugira ngo gitangirwe ubuntu kuko akenshi n'aba bantu babimukira n'impunzi akenshi nta mikoro cyane baba bafite cyangwa se niba banatekereza kuba bagura iki kinyamakuru, ariko ngatekereza ko iki kinyamakuru gishobora kwinjiza amafaranga mu buryo bwo kwamamaza. Kugeza uyu munsi twatangiye kubona abantu bamamaza bifashishije iki kinyamakuru. Uyu muyoboro urihariye cyangwa se uko navuga unique, kuko mu kace ndimo ka Bafaro nta bandi bantu bashobora gutekereza kuba bakwamamaza mu rurimi yenda tuvuge rw'Igifaransa, kuko bamenyereye ibinyamakuru byamamaza mu rurimi rw'Icyongereza. Muri karibu ushobora kwamamaza mu Kiburuma, ushobora kwamamaza mu Kinepali, ushobora kwamamaza mu Giswahili, bitewe na target audience cyangwa se abantu urimo ushaka ko bakurikirana ubutumwa bwawe. Uyu munsi rero dushobora kwinjiza amafaranga avuye mu kwamamaza cyangwa se umuntu afite serivisi zitandukanye, bavuga bati abimukira n'impunzi, cyane cyane ko muri Bafaro bigaragara ko ari umujyi byibuze muri leta ya New York wakira impunzi nyinshi, noneho bakaba bakoresha iki kinyamakuru mu kwamamaza gahunda zabo. Ngira ngo genda niba hari ibindi bibazo wenda wanyibutsa nabisubiza.
Ibindi nibaza ko hari abavuze ko bagukunda bagukumbuye uzagaruka ryari, ibyo ndibaza ko uri bubisubize mu kanya gato. Ariko nanone mukunzi, wavuze ikigo cyagufashije cyane kugira ku ntego yawe. Nanabwire abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ko mu minsi ishize uherutse no kubona igihembo nk'umuntu navuga rwiyemezamirimo witwaye neza muri uyu mwaka.
Nibyo, iki kigo cyitwa West Minister Economic Development Initiative, aricyo cyitwa mu magambo ahinnye WID. Mu kumfasha gutangira business y'ikinyamakuru, bamara amahugurwa atandukanye, noneho nanyishyiraho n'akanjye nari nzi nyize mu itangazamakuru muri kaminuza yo mu Rwanda. Noneho nyuma yo kubona ko natangije igikorwa navuga ko kidasanzwe mu gace ndimo, kandi igikorwa kigirira akamaro abatuye umujyi wa Buffalo, baje kuza kungenera igihembo mu kwezi kwa mbere nk'umuntu rwiyemezamirimo w'umwaka. Bampa iki gihembo ariko bafatanyije n'uruganda rukomeye cyane, uruganda rwitwa Rich Product, uruganda rwashinzwe mu 1945 rukaba rukora ibiryo bitandukanye cyangwa se produits zitandukanye z'ibiryo zijya mu bihugu birenga 112 ku isi. Bampaye iki gihembo kubera ko nashinze karibu kikaba ari igikorwa babona ko kigirira akamaro community. Navuga ko aba bantu bambaye hafi cyane, kandi ubona noneho banashaka gukomeza kumba hafi cyane kugira ngo iki kinyamakuru noneho ahubwo cyaguke. Reka mbone rero gusubiza uwigeze kubaza avuga ati sebe hari gahunda yo kwagura imbago za karibu. Nibyo, gahunda irahari kuko dufite na website. Uwashaka kujya kuri website yacu ni thekaribunews.com. thekaribu ni th wenda ndabivuga yenda mu nkurikije alfabet z'igifaransa ni thekaribunews.com. Iyi website irimo iradufasha kugira ngo abantu mutari muri Buffalo mubashe kubona iki kinyamakuru, mujye mubasha gusoma amakuru y'impunzi n'abimukira cyangwa se ibyo dusohora mu kinyamakuru cyacu muri hirya no hino ku isi. Bujyanye n'ubundi buryo ndimo nifuza bwo gutangira edi rwenda zitajya rwenda bwira n'abakurikirana Ijwi rya Amerika. Turimo turifuza no gutangira uburyo bw'ibiganiro tuzajya twinjiza online, ibyo bita podcast. Ubu buryo bwa online tukazajya dukora icyo nakwita interview cyangwa se debat, tugatumira abatumirwa batandukanye nk'uko namwe mubikora ku Ijwi rya Amerika, tukaganira ku mibereho n'ubuzima bw'abimukira n'impunzi. Ese ni ibihe bibazo bahura nabyo? Ese uburyo bwo kubikemura ni ubuhe? Ubu buryo rero ni uburyo buzatuma noneho abantu bashobora kudukurikirana bite no muri Buffalo no hirya hino ku isi. Tuzatangira ibiganiro mu Cyongereza, ariko nifuza ko mu gihe uko nzagenda mbona ubushobozi ibiganiro bizajya bigenda bisemurwa no mu zindi ndimi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni kandi dufite Claude. Claude, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri he Claude? Yes. Claude, mwiriwe? Hello Claude? Claude, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko turi kumwe na Bosco. Bosco, mwiriwe?
Yego yego.
Uherereye Bosco?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Kigali ni amahoro?
Ni amahoro.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo ngira ngo mbaze umutumirwa. None ko gufasha abo bantu babimukira ndumva ari ibintu byiza cyane. Ariko hari inshuro nyinshi umuntu ajya mu nzira zo gufasha abantu ugasanga nk'abanyepolitike babishyiriyemo kubona ko hari abantu bamwe yafashije badakwiriye gufashwa, basabahindura nk'abanzi, kandi igikorwa bafasha ni cyo kurengera abatishoboye cyangwa se abadashoboye kugira ubafasha. We izo ngorane abona adashobora kuzahura nazo muri ako kazi akora, cyangwa se icyo kibazo afite ukundi kuntu yaba yaragikemuye.
Urakoze Bosco. Turi kumwe kandi na Auguste. Auguste, mwiriwe neza? Alo Auguste?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kubaza uyu mutumire. none ko twumva ko afasha abantu b'inkunzi abatwara muri Amerika akora muri UN cyangwa yitanga nyine kuri Libre.
Urakoze mukanya aragusubiza. Claude twongeye kumubona kuri telefone. Mwiriwe Claude.
Ego mwiriwe.
Ego uherereye?
Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashimana ko nkiriho kandi ngihumeka. Imana ishimwe. Gusa nishimiye n'umutumirwa mwazanye twe twaramuze. Twakundaga kumwita Mr. Bean.
Arakumva musuhuze.
Iryo zina Robert mukunzi ntabwo twari turize twisanga twumuze ku izina rya Mr. Bean yakoze kuri Radio Dish. Gusa nakurikiye ndamushimira twari twaramubuze afite intego nziza ariko ntago tubizi ntago dusanzwe tumuzi ariko ibikorwa bye arabyagura bite kugira ngo turusheho kumenya gahunda arimo muri iyi minsi. Ese numvishe ngo afite website abantu bamushakiraho ariko hari abantu benshi batabasha kugera kuri interinete. N'abagera kuri interinete hari abantu batabasha gukoresha website bakoresha Facebook. Abo ngabo arabateganyiriza kugira ngo tubashe kumenya ibikorwa bye. Murakoze.
Urakoze cyane Claude. Rubens mukunzi, ibyo bibazo urabyumvishije ariko nanjye nagira ngo wenda nkubaze ikibazo nk'umuntu wakoze mu itangazamakuru ryandika. Hari ikibazo kigoye cyane cyo kugeza ikinyamakuru ku bantu uba wandikira. Icyo kibazo hari icyo uhura nacyo? Ese gahunda ugifitiye ni izihe?
Urakoze cyane. Reka shimire n'abamaze kubaza ibibazo, reka ndamusubize mu buryo bwihuse. Hari wari ubajije ikibazo kijyanye n'abanyapolitike gukorana nabo. Mu magambo ahinnye reka nsubize, vuga ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragoye kuba umunyapolitike yakuyobya nk'uko bikunda gukorwa rimwe na rimwe mu bihugu byo muri Afurika. Kuko ntabwo navuga ko muri Amerika hari ubwisanzure bw'itangazamakuru 100%, ariko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru ugereranyije no mu bihugu bitandukanye. Aha rero ntabwo navuga ko hari uwaza ngo kuyobye cyangwa se agutere ubwoba cyangwa se ashake gufunga iby'amakuru nk'uko hamwe namwe bigenda bikorwa. Nkaba namwizeza ko ku murongo wa Karibu News acyo kinyamakuru nashinze, ntabwo izi impungenge zo kuba abanyapolitike badevya cyangwa se bayobye umurongo w'itangazamakuru niyemeje bishoboka kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ibintu ntekereza ko ahubwo abanyapolitike bashyigikiye, kuko abanyapolitike bakeneye gukorana n'aba b'impunzi ndetse n'abimukira. Wari ubajije ukuntu naba mfasha abantu kubatwara muri Amerika niba nkorana na UN. Ibyo ntabwo nkorana na UN. Njyewe ndi umuntu w'umunyamakuru wagize initiative yo gufasha abantu. Mfasha abantu hano, ntabwo mfasha abantu kuva muri Afurika kubageza muri Amerika. Ibyo ngibyo bikorwa n'inzego zabugenewe harimo UN. Korode yabajije ku kibazo kijyanye no kwagura ibikorwa bya Karibu News. Nababwiye ko hari website ushobora kujya kuri thekaribunews.com. Ni uburyo natangiriye bakonekeza ko nzagerageza kureba niba uretse mu buryo bw'ikinyamakuru gikora hano muri New York dushobora kwagura imbago yenda kikagera no mu zindi leta, cyane cyane ko hano muri Amerika hinjira bimukira benshi n'impunzi. Buri mwaka imibare igaragaza ko binjira ari benshi. Ntabwo nashimangira ko iki kinyamakuru navuga ngo yanakizaza muri Afurika, ariko yenda mu bihe bizaza hazagaragaza izindi initiative zijyanye na Karibu News mu kwagura imbago. Hanyuma ifa warumbajije ku bijyanye no kugeza ikinyamakuru ku basomyi, edi nagira ngo nkubwire ko mu mujyi ntuyemo wa Buffalo ntabwo bitugora kukigeza ku basomyi, kuko 5,000 tubasha kuzigeza ku basomyi iki kinyamakuru mu buryo bushoboka kandi bwihuse, kuko ufasha imiturire yuko dutuye mu mujyi wa Buffalo. Biroroshye kuvuga ngo mfashe ikinyamakuru ndakiha abantu batuye kuri uyu muhanda, ndakigeza aho yenda ku mashuri atandukanye abanyeshuri bazagisoma, ndakigeza kwa muganga abantu baje kwivuza yenda bazabona amakuru, ndakigeza kuri za station za essence barabasha kuhagera bagisome. Kugeza uyu munsi kukigeza aho abantu babasha kukibona ntabwo navuga ko bitugora, ahubwo turi gutekereza uburyo abandi bantu batuye mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazajya bakibona hifashishijwe icyo nakwita subscription cyangwa se ifatabuguzi. ukaba yaje wabura aho ngo Washington DC nko kuvugana ikinyamakuru tukakikoherereza waba uri muri Canada waba uri n'ahandi tukaba dushaka kuba twakikohereza uburyo turi kubutekereza tekereza kwenda nabashubije ibibazo byawe.
Ese umuntu yakwibaza wasobanuye uvuga ko icyo kinyamakuru mu gitangira ubuntu inyungu muyikura hehe?
Inyungu ituruka mu kwamamaza. Inyungu ituruka mu kwamamaza, turimo turashaka no kureba ubundi buryo twabonamo inyungu. Kwamamaza nk'uko nabikubwiye, mfite abantu abakozi bafasha gushaka ibigo bitandukanye bifite serivisi zitandukanye byakwamamaza muri iki kinyamakuru. Kugeza uyu munsi reka nakubwire ko uretse ibigo by'ubucuruzi hari inzego za leta zo mu gace ka Bafaro zimaze kugenda zinyegera cyangwa se twabashije kuvugana zishimira cyane iki kinyamakuru kiri mu ndimi zitandukanye. Hari abafite gahunda y'amashuri abashinzwe uburezi mu gace ka Bafaro, ni kitwa Bafaro Public School. Umuyobozi wayo yifuje ko kubera ko aba bantu bava mu bihugu bitandukanye Afrika, Asia, iyo bageze hano baba bafite ikibazo cy'ururimi, bifuje ko karibu yazajya ibafasha kugira ngo communication cyangwa se ibyo bashaka kugira ngo bavugane n'ababyeyi n'abanyeshuri batabasha gukoresha ururimi rw'icyongereza byo binyura muri karibu. Urumva rero nk'aba bantu baravuze bati muzaduhe page. Iyo page bishobora kuba yagura nk'amadolari 700 ku biciro dufite kugeza uyu munsi, ni n'amafaranga make yagiranyije n'indi binyamakuru bikorana muri Buffalo. Noneho ayo mafaranga yo uko tugenda tuyegeranye niyo ashobora gutuma ubuzima bw'ikinyamakuru bushobora gukomeza. Ubundi buryo dushobora kubonamo amikoro n'abaterankunga, nk'umuntu akaba yavuga ati turabona ko mufite ibikorwa byiza bijyanye no gukora ikinyamakuru gitangaza amakuru mu ndimi zitandukanye, batorera dufite serivisi zitandukanye ariko wenda ntabwo tuzamamaza ariko tuzabatera inkunga y'ipaji imwe cyangwa se amapaji abiri. Muri icyumweru cyashize twasinye amasezerano na banki ikorera mu gace ka Bafaro yitwa Fast Niagara Bank. Ntabwo baduhaye amafaranga navuga ko ari benshi ariko bifuza kwigisha abimukira n'impunzi uburyo bwo gukoresha banki, bakatubwira bati nakira amafaranga noneho mujye munyuza gahunda zitandukanye z'uburyo bwo gukoresha banki mu kinyamakuru. Nuko rero tugenda tubona amafaranga, nubwo navuga ko atari yaba amafaranga ahagije ariko ubona kugeza uyu munsi kubera ko ari uburyo bumwe bwihariye muri Buffalo abantu barabyumva cyane.
Urakoze cyane Bwana Rubens Mukunzi. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Karuranga. Mwiriwe neza.
Mwiriwe di uraboneza nk'abansuje na Mr. Bini.
Arakunze.
Urakomeye Karuranga leo na.
Komera komera cyane Mr. Bini.
Urakoze cyane.
Karuranga, hari ikibazo cyangwa igitekerezo waba ufite?
Yego, urakoze cyane. Nagira ngo mbaze Mr. Dean. Ese Mr. Dean kwa koze mwitangazamakuru ryaba ibyandika hano mu Rwanda ryaba ibya radio akaba naryo ukomeje gukoramo akaba ari ibintu byiza cyane. Mr. Dean ndagira ngo nkubaze ese guhuza itangazamakuru na business ni ikintu cyiza, nibyo urimo kuganamo, ni izihe nama wagira abanyamakuru bo mu Rwanda kugira ngo bagendere kuri uwo murongo kandi bateze imbere itangazamakuru mu Rwanda nk'uko urizi warishyize? Nicyo kibazo bafitiye Mr. Bin.
Urakoze cyane Karuranga. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Blaise. Blaise mwiriwe neza.
Mwiriwe neza VOA.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uherereye Blaise?
Ndi Kigali mu Rwanda ubungubu.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nasuza uwo mutumirwa wacu Mr. Bin Mukunzi Robin.
Urakoze cyane ndakumva Blaise.
Narakubuze wabaga Kigali mu Rwanda nakubaza ku kinyamakuru wasohoye ni kwandika byerekeye politike n'urubyiruko na politike ya Amerika ni politike y'u Rwanda cyangwa nkaba nibaza niba ko ari n'ikinyamakuru ugeze gusohora inanga kigahagarara bikaza byaje kugenda gute ufite sponsor yiye niwe muterankunga waba ufite ugufasha cyangwa icyo kinyamakuru kizagurwa kizajya gitangirwa ubuntu? Nige nashaka kubaza Mr. Bin kandi ndamusize ko twarabuze n'irengero ryawe yari yaragiye.
Urakoze cyane Blaise. Bwana Rubens Mukunzi ndibaza ko Blaise wenda ashobora kuba ikiganiro yagifatiranye hagati ariko wagerageza muri make kumusobanurira ibyo bibazo abajije hanyuma usubize n'ibibazo bya Bwana Karuranga.
Nibyo reka mere ku cyo Blaise yarabajije abaza umurongo w'ikinyamakuru kanibutse ko ikinyamakuru ari Karibu News kikaba ari ikinyamakuru cyandika ku buzima n'imibereho y'impunzi n'abimukira binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma kikaba ari ikinyamakuru gikorera mu gace ka Buffalo, kikaba ari ikinyamakuru gitangirwa ubuntu ntabwo ari ikinyamakuru kigurishwa. Uyu munsi mbago cyangwa se uburyo turimo dusohora iki kinyamakuru kitwemera kugisohora mu gace ka Buffalo muri Leta ya New York, ariko turifuza kwagura imbago. Ntabwo nakwizaza Blaise ko iki kinyamakuru kizaboneka mu Rwanda, ariko ashobora kuzajya abona amakuru iki kinyamakuru gisohora kuri website, nk'uko nigeze kubivuga mushobora kubona amakuru kuri thekaribunews.com. hanyuma nsimbira ikibazo cya Leonard Karuranga, nongera gushimira cyane. Ati cyoroshye bimeze gute guhuza itangazamakuru na business? Iki kinyamakuru iki kibazo ni cyiza cyane. Akenshi usanga ntabwo urugero rwo mu Rwanda, akenshi ku bantu bafungura ibinyamakuru babifungura kubera ko baba babikunze, baba barabyize, ariko hakabura uburyo bwo kubihuza na business. Ari nabyo nongera gushimira cyane abamfashije gutekereza gukoresha iki kinyamakuru nk'ikinyamakuru, ariko nawe mu buryo bwa business. Ikinyamakuru nk'ikinyamakuru noneho ubwacu gishobora kuba business, kuko nk'uko Leonard yakeza ko ashobora kuba n'abanalizi, yaba radio, yaba televiziyo, yaba ikinyamakuru cyandika, cyagombye gutangaza amakuru gifite umurongo wihariye, ariko kikagira n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga cyangwa se kikabasha gutunga abagiha amakuru. Ubu buryo rero ni ugutekereza ikintu gishyashya uzanye mu itangazamakuru ishobora kuba ari radiyo. Niba ufunguye radiyo umurongo mushyashya cyangwa se ibitekerezo bishyashya radiyo ufunguye, ibitekerezo ni ibihe? Ni iki kizatuma abantu babasha kugukurikirana? Ni iki kizatuma abantu bacuruza tuvuge amazi yo kunywa bashobora kuvuga bati nitwamamaza ibikorwa byacu kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo cyangwa se ikinyamakuru, koko abantu tuzamamaza gahunda z'amazi dukora bazabasha kuyagura kubera ko bumva iki kinyamakuru? Uyu munsi itangazamakuru turi gukora ririhuta cyane kuko risigaye rikoreshwa no ku murongo wa internet, ariko biroroshye cyane ko abakora business bifashisha noneho n'itangazamakuru, kuko itangazamakuru n'umuyoboro ushobora gutuma bacuruza ibikorwa byabo bikagera ku masoko atandukanye. Uyu munsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kuba ufite produit itandukanye zitandukanye ukazicuruza ku muntu uri muri Aziya utabashije no guhaguruka. Ese izo produits zicuruza hari imirongo y'itangazamakuru, hari za website, hari ibinyamakuru, hari radio, hari televiziyo? Iyi mirongo ikoreshejwe neza nk'itangazamakuru ishobora kubyara inyungu mu buryo bwa business. Ngira ngo wenda ni gucyana n'abashubije ikibazo cya Leonard Karuranga.
Urakoze.
Ariko abantu bagombye gutekereza cyane uburyo itangazamakuru byagombye gukoreshwa, bitari itangazamakuru gusa ahubwo noneho rikabyara n'inyungu.
Turi kumwe kandi kuri telefoni na Ildefonse. Mwiriwe neza Ildefonse.
Ego mwiriwe.
Buherereye he?
Nanjye ndi i Remera i Kigali ku Gishushu, ni mu murenge wa Remera nyine, n'ubundi mu mudugudu w'Amajyambere mu kagari ka Rukiri ya mbere.
Urakoze cyane. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Miss Sabine ndabanza musuhuze cyane kuko yaragiye araherana na twibagirwa nta na yambu yaduhaga.
Ndagusuhuje Ildefonse. Ntabwo nabibagiwe, ndabibuka kandi nkunda Abanyarwanda cyane, ntekereza ko nkunda n'u Rwanda, ntabwo nabibagiwe.
Mr. Vine rero kosoze, urashaka kukubaza kamwe no gushima uburyo wabanye natwe ukiri mu Rwanda. Nuko ko ukiri hano mu Rwanda nta muntu wagiraga iminkanyari mu gahanga, niba ubyibuka neza urwenya rwawe kuri radio rwari rwiza cyane. Ariko nashaka kubaza ikibazo kijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, sinzi niba ukiri kurikirana.
Ndarikurikirana, ndikurikirana hafi nk'umuntu w'umunyamakuru, ntabwo itangazamakuru ryo mu Rwanda nawe urakurikurikirana. Rero ndashobora kuba ndarikurikirana ijana ku ijana, ariko itangazamakuru ryo mu Rwanda ndarikurikirana.
Nabaza se ukurikije uko warishyize, ubona ryarateye imbere cyangwa ryasubiye inyuma?
Urakoze Ildefonse kuri icyo kibazo cyawe. Mukanya Bwana Rubens Mukunzi araguha igisubizo. Turi kumwe kuri telefoni kandi na Rosine. Mwiriwe neza Rosine.
Nguye neza.
Uri hehe Rosine?
Ndi Kigali hano Kicukiro.
Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ya, igitekerezo natanga njyewe. Ya, nuko abantu wenda baba bari mu mahanga, abantu mbese ba diaspora sentoma. Mwajya mutuba hafi cyane cyane nko muri bihe byo kwibuka ibintu by'icyo namo mbese. Tuhaze mugatweka ko nyine mutadusize twenyine.
Ibyo rwose turabazirikana kandi natwe twifatanyije n'abanyarwanda hirya no hino ku isi muri iki cyumweru cyo kwibuka. Hari ikibazo ufitiye Bwana Mukunzi?
Bwana Mukunzi rero nta kibazo cye ndi mufitiye, gusa nuko tuba tubakumbuye muragenda nyine ntimugaruke.
Bwana Mukunzi, urakoze cyane. Bwana Mukunzi, abantu baragukumbuye rero. Mukunzi Rubens, uranyumva?
Kandi nifuza ko igihe kimwe nzongera kubabona. Nibyo kuko nagiye ngira ibiganiro biri mu rwenya ariko binatanga inyigisho, ariko uyu munsi yenda ngana muri Leta Zunze Amerika, ariko ntekereza ko bishoboka ko abantu bazashobora kuzongera kuzajya banyumva. Hari uwigeze kumbaza niba nzagaruka gukora kuri Radio DC, hari n'uwigeze kumbaza pese Radio DC icyo yabigufashijemo. Radio DC ni radio nakunze kandi nakoreye nanishimira uyu munsi, ndavuga ko nagashimira cyane kuko yabashije gutuma mpafaminga ngera aho ngeze uyu munsi. Uyu munsi ndacyavugana ndacyakorana n'abantu bakora kuri Radio DC, yenda nta biganiro nyuzaho, ariko ntekereza ko Radio DC yambereye umurongo mwiza wo gukora itangazamakuru. Hanyuma wanyemerera ngasubiza ikibazo cya Independence.
Ego.
Yabazaga niba uko nasize itangazamakuru mbona niba mu Rwanda byarateye imbere cyangwa se byarasubiye inyuma. Ntabwo nashyira ku gipimo runaka ngo nemeze ko itangazamakuru ryo mu Rwanda uyu munsi ryateye imbere cyangwa se byasubiye inyuma mu myaka itatu ishize mvuye mu Rwanda, ariko bigaragara ko hari gahunda zitandukanye, kuko ndabyibuka ko mbava muri 2013 hari televiziyo ya TV 10 yari irimo itangira, na nyuma yaho haje amateleviziyo atandukanye, hari n'abaradiyo yafunguye nyuma yaho. Ibyo byose ndabikurikirana, ni ibintu byiza. Hari website zitandukanye zagiye zifungura, ni ibintu byiza, ariko nkavuga ni ku bijyanye n'uburyo bwo gutanga ibitekerezo usanga ugerageje n'uburyo ibitangazamakuru bya hano muri Amerika ibikora, uburyo bwo gutanga ibitekerezo no gukora inkuru abantu bakeneye, navuga ko birasa n'ibikiri hafi uko mbitekereza. Kimwe n'uko abantu bahagacira itangazamakuru, ngira ngo nari abashubije ikibazo cya Idefense. Ariko muri rusange navuga ko uyu munsi abantu binjira mu nzego z'itangazamakuru mu Rwanda barakora ibishoboka, nubwo kugira ngo babashe kwinjiza cyangwa se gukora mu buryo bwa business bikigoye, kuko iyo ufashe abantu bashinze amaradiyo n'amateleviziyo mu Rwanda, sinzi niba baba yendekeje kuzaba ikindi kiganiro, ntekereza ko bikigoye cyane, ariko uko biri mbona biri mu nzira zitari mbi.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Turi kumwe kandi na Uwimana kuri telefoni. Mwiriwe neza Uwimana?
Mwiriweho.
Uherereye hehe?
I Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri Bwana Mukunzi?
Igitekerezo nagira ngo mbanze nshimire Mukunzi Rubens, twarakoranye kuri Radio DC na Uwimana Jane. Hari ibitekerezo byinshi ubona byagiye bivamo imishinga yakoze, ubona ko mu by'ukuri agerageza kugeza umusaruro itangazamakuru, umusaruro ugirira akamaro cyane cyane abaturage. Nkaba ngira ngo ngaruke kuri uyu murongo yihaye mu kinyamakuru cye, atekereze cyane cyane ku nubwo ari kubimukira muri rusange, ariko ku ruhande rw'Abanyarwanda usanga kenshi bakunze kujya mu bihugu by'amahanga bakagirirayo ibibazo kubera kuko hari amakuru batamenya mbere y'uko bava mu gihugu. Ugasanga akenshi bafite cyane amashyushyu yo kugenda, ariko mu by'ukuri batazi icyo basanze, iyo batazi uburyo bagiye. Ukabona ko hari amakuru bari bakwiye kumenya mbere y'uko bava mu gihugu kurusha kuko basanga igitangazamakuru aho ngaho baba bagiye kikaba aribwo gitangira kubafasha. Niba hari uburyo rero bwo kugeza amakuru cyane cyane ku Banyarwanda by'umwihariko bakiri ino kurusha uko amakuru yabageraho bariyo ngiyo muri Amerika, nabwo yabushyiramo imbaraga kuko nzi ko bagagira mu by'ukuri inyungu nyinshi ku Banyarwanda.
Akenshi ibyo uvuze Uwimana, usanga amakuru abantu baba bafite bataragira muri bino bihugu abatandukanye cyane, ku buryo hari n'abagera inaha bagasanga ubuzima buragoye kurusha uko babitekerezaga.
Akaba ari rwose yanabura ati kimusubiza iwabo, ugasanga ahangayikiye aho ngaho. Mu by'ukuri icyo gihe usanga amakuru aba ahawe aba atagifite imbaraga nyinshi nk'uko yari kuyabona akiri iwabo, bikaba byatuma azi koko yiteguye cyangwa se byaba ngombwa no kugenda akaba yabyihoreje.
Urakoze cyane Uwimana Jean i Kigali. Turi kumwe kuri telefoni kandi na Olivier. Olivier ari muri leta ya Indiana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Olivier.
Mwiriho Edirwema.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ya ndabanza kugira ngo mbanze nshimire mukunzi kuri iki gitekerezo wagize cyo gushinga ikinyamakuru Karibu News. Ngiye nagize amahirwe yo kukibona mbasha kugisoma. Ubona ko ari igitekerezo cyiza kandi bigenda bitanga umusaruro wenda ku bantu babimukira bari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo ikinyamakuru kibasha kugeraho, cyane ko bamwe baturuka mu bihugu bya Afurika cyane nk'abantu baza nk'impunzi usanga bazi nk'ururimi rumwe gusa, harimo ubusanga wenda nk'abavuye mu Rwanda bazi nk'Ikinyarwanda gusa cyangwa Ikirundi cyangwa Igiswahili bitewe n'abantu baturutse cyangwa no muri za Somalia no mu bindi bihugu. Bikaba ari ibintu byiza ku buryo bituma babasha kubona amakuru baba bakeneye mu gihe nyacyo. Ariko hari ikibazo nshaka kugira ngo mbaze Mr. Bean, ko ikinyamakuru cyo cyandikwa mu ndimi zirenze rumwe ariko mu ndimi nyinshi, ubushobozi buhari bwo kugira ngo abanyamakuru bamenyereye izo ndimi cyane cyane ko nyinshi usanga indimi zo muri Afurika kandi ari indimi za kavukire, ni ubuhe bushobozi buhari ku banyamakuru bakora izo nkuru ku buryo inkuru batanga muri izo ndimi twavuga ko ari inkuru z'abazize kuko kandi zigera ku bo zikenewe bakeneye zikaba zabagirira akamaro? Ndumva icyo kibazo nabaza. Ikindi ni ukumushimira cyane. Njyewe ndi Olivier Muhirwa, ndi hano muri Leta ya Indiana.
Urakoze cyane Olivier. Reka dufate na Ndegeya hanyuma Rubens Mukunzi abisubirize rimwe. Mwiriwe neza Ndegeya.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Banjye ndi Kigali. Ndabanza gushimira cyane Mukunzi. Mukunzi ni umuntu w'inshuti twarakoranye. Nta kibazo navuga, ikibazo ningiye kubaza Jenny yabayemo kivugaho Uwimana. Nanjye nashaka gutanga comment ku bijyanye n'uburyo bwo kugira ngo abantu bajye babona amakuru batari bahinduka bimukira bageze muri Amerika. Ariko ndakeka yuko wenda solisiyo zimwe yavuze zo gushyiraho website, ndibaza ko bishobora kuba rimwe muri solisiyo yakoreshwa. Ahandi no gushimira Mukunzi cyane kuko ni umuntu usanzwe nge nsanzwe nziho ibintu by'ubwitange, umuntu wumva ibibazo by'abantu. Mu by'ukuri jyewe ntago nta kintu ntago navuga ko bitangaje kuba yaragerageje gukora itangazamakuru mu rugo uburyo bwo gushaka gufasha abandi bantu, kuko nk'umuntu wenda we ahamaze imyaka itatu. Ariko nanjye ndibwira yuko hari abantu benshi bava hano muri Afurika bajya muri ibyo bihugu bakagira ngo niho bazabaho neza cyangwa se ubuzima bugiye kumera neza. Bagerayo bishobora kumera neza cyangwa ntibimere neza. Nibaza rero ko yaba ari initiative nziza yafashe, yashoboraga kuba yakora itangazamakuru rindi, ariko uwo murongo yafashe nge numva nabyita nk'ubwitange cyane kurusha no kuba yakora ari itangazamakuru risanzwe. Rero nkaba namushimira, nkaba namubwira kuraje.
Urakoze cyane Ndege ya i Kigali. Bwana Rubens Mukunzi, icyo kibazo cya Uwimana Jen nanjye nsanga ari ikibazo gikomeye cyane cyane abantu kugira ngo bagire amakuru cyangwa se bashobore kubona amakuru nyayo mbere yuko bafata urugendo cyangwa se umugambi wo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ayo makuru abakenewe cyane. Ibyo byo byose nawe byakubayeho, amakuru wari ufite mbere yuko uza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratandukanye nuko wasanze ibintu byifashe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Edi, urakoze cyane, reka nshimire cyane Jane Uwimana na Ndege ya Cyril n'abandi bantu bagiye bahamagara. Ariko iki gitekerezo Jane azanye ni cyiza cyane, ngira ngo kije gutuma dutekereza uburyo twakongera imbaraga mu guha amakuru abantu batekereza kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo ndemeranya cyane nawe n'abatanze iki gitekerezo, kuko mbere yo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bahinjira mu buryo butandukanye. Hari ababona visa bakabaje kwiga, baje mu bikorwa bitandukanye, baje gutembera. Hari abaza bavuye mu nkambi z'impunzi zitandukanye muri Afurika, barahawe amakuru atandukanye. Akenshi amakuru bahabwa akaba bameze nk'ibitangaza. Hari abagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakibaza ko bageze mu ijuru, ariko bahagera ugasanga ni ubuzima butoroshye, ubuzima bw'abantu busaba gukora cyane, busaba gufunguka, busaba kwitanga. Nibyo nagira ngo nshimangire iki gitekerezo Jane atanze cy'uko karibu igiye kwibanda ku buryo twazajya tubaha amakuru ajyanye mu by'ukuri yimbitse ku bijyanye no kwinjira mu buzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamwe n'abo dukorana kugira ngo turebe ko umurongo wa mugani twawushimangira muri karibu yose.
Hari uwigeze kunsetsa kera avuga ngo mbere yuko aza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigurije amafaranga umuntu avuga ngo nyuma y'ibyumweru bibiri ubwo yageze muri Amerika azaba yayabonye.
Nisho hari icyo nakwita expectations abantu bafite cyangwa se ibimeze nk'inzozi bagera hano ugasanga ntabwo bihura. Ndaguha urugero nkanjye ninjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo byari ikintu kinyoroheye gutekereza ko nshobora kuzagira imbogamizi zo gukoresha ururimi rw'Icyongereza. Byarangoye cyane ku buryo ndabyibuka ko nijira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu henshi nifashishaga umusemuzi kugira ngo abashe kunsemurira. Uyu munsi bwo mbasha kuvuga Icyongereza, ntabwo yenda navuga ko ari ijana ku ijana ariko nkora ibishoboka. Hari byinshi rero abantu batabanza gutekerezaho mbere yo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigatuma niyo bageze akenshi bahuzagurika. Nibyo koko tuzagerageza gukora ku buryo ibi bitekerezo baduhaye abantu bazajya bafata inzira, akavuga ati ngiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se nagize amahirwe yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaza afite amakuru. Ni nayo mpamvu twashyizeho iki kinyamakuru. Abantu bakeneye kubona amakuru afata ikajyanye n'ubuzima bwo kubana muri Amerika.
Ikibazo cya Olivier, uburyo mumenya niba amakuru abantu babandikira ari amakuru nyayo dore ko yandikwa mu ndimi zitandukanye?
Nibyo, arakoze cyane Olivier Mugirwa kuri iki kibazo. Urumva nkanjye uyu munsi ntabwo mvuga icyara, ntabwo mvuga ikinepari. Ushinzwe kudizayininga ikinyamakuru ntabwo avuga izo ndimi. Nagira ngo nsubize rero vuba Olivier. Uyu munsi twifashisha, hari abadufasha mu buryo butandukanye, hari gahunda zitandukanye zo gufasha gusemura zifitwe n'ibigo bitandukanye muri Buffalo, harimo International Institute, harimo Jenny's End n'indi miryango nterankunga ifasha ababimukira binjiye muri Amerika. Kugeza uyu munsi rero kugira ngo twizere ko yenda hari inkuru iri mu rurimi rw'Icyongereza isohoka mu rurimi rw'Icyarabu, hari bamwe mu basemuzi bakorana n'ibi bigo byizewe dukorana nabo badufasha gusemura izi nkuru. Aba basemuzi reka nibutse ko baba barabonye amahugurwa ajyanye n'uburyo bwo gusemura, ku buryo niba umuhaye inkuru mu rurimi rw'Icyongereza ukamubwira uti iyi nkuru utayishaka mu rurimi rw'Ikinepari cyangwa se ururimi rw'Igiswahili, ayisobanura neza, agerageza kuyisobanura neza kuko yabyigishijwe kandi byibuze izo ndimi zombi abashobora kuzumva. Olivier rero ndagira ngo ngumane impungenge z'uko ibyo dusohora bisobanuye mu zindi ndimi nakwizeza ko rwose biba bikoze neza. Yenda haracyariho ubushobozi buke bwo kubona abasemuzi benshi kuko n'ikinyamakuru kiracyari gitari, kuko turashaka kucyagura kikaba kinini, ariko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo inkuru utabasha gusoma mu Cyongereza nujya kwisoma mu Gifaransa cyangwa se mu Giswahili ubashe kuyumvana umwimerere wayo.
Urakoze cyane Mukunzi Rubens. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu munsi. Nagira ngo bwana Mukunzi ngushimire cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika n'ibitekerezo wasangije abumva Radio Ijwi rya Amerika.
Ejirwumareka ngushimire ku giti cyawe, nshimire n'Ijwi rya Amerika by'umwihariko, nanashimire cyane abahamagaye mu bihugu by'u Rwanda, u Burundi na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo twakoranye mu itangazamakuru mugihe nakoraga kuri Radio DC, ababashije kunyumva mu biganiro bitandukanye nakoraga kuri radio, abasomye ikinyamakuru Oasis Gazette uyu munsi ntekereza ko kitagihari mutakibasha gusoma nkaba nanabiseguraho. Abantu bose batanze ibitekerezo, ababajije nizera ko nagerageje gusubiza mu buryo bwumvikana, ndongera nanjye kubashimira kandi mwakoze cyane gutanga umusanzu kuri Karibu ku bitekerezo bitandukanye. Nizera ko Karibu News zakomeza kuba umusanzu kuri community y'ababimukira n'impunzi binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze cyane bwana Mukunzi. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya 7. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mugira umunsi mwiza.